natili tontin goto hebi dun kalisi sabbi o kalisi o ngadiram jaagu kalisi mo kemi waldende famdo jaagu mo so jaati fudirmi dum dum sutini kam sanne
kado yo hala kanko no dirtedo babu jara cotto moto ngaji lumo mongo do bomoko do onno babu no malin kobe hewbe kanyen goni e bankeji be do malin kobe kulitidi dum faabu dum en sanne no kani resirte kalisi jumuden keddembe kobe tifi bomoko segu kanya fa garda kay
moi si dans la tontine
mi le tontine hebi kalisi mudum sona dum anti an kan no sanne mi wawa darnaade lambur biddon debbo nafaane tontine o sanne buru fu fonande min rewbe be faawato min sanne li ima daraja amen hebi muttude kalisi walde kadle e kanya walde kalisi dum puddirum jaagu am mi yirwi dum denno dum nafi kam sanne
madame traware mariam koni yomu inna banke non odo gollomo golla dum an bado duubi sappo nyalawmo hande no kuno dete siro koro megetana commune jeegobo do pomoko do
anga pari wari dala
minen kalisi walde amen yu unyaaji debbe sappo sato jaatu buran dum mi resta kalisi o so lewru hibi tan mi totan mo han totede sato min ngada batu bangal mudum sato dum darda yimbe neldu dum orange money yu tontin mo hitande lebbi didi
sa bami fa naati e bankeji goddi anton hemtude kalisi maado dum yafa fi non kanko madame traware mariam koni hollitiri wiide wakkatiji sina billa so keba bontude o yogay inna banke be an kan yewtadno golleji mudden worri
so an wodi yimbe lebe keba yubudi kalisi mun en denno a hani bamde adi yubudi ko nyakata ko ciagal sarfi o atotan handu totede ko buri hewde dum kala be njobali nyamandeji mabbe be do kay so goddo ju inama tan be itata hen
so yama banke yudum wana rewbe tan lamoto dum sori ibrahim koni yo goto e lamido banke do ko yaata yimbe la chapade jomi dido ngoni e mudun o do golle mo golla dun ana wara duubi joni nyalawma handen o kanko banke makko yontere fu yobete
nega pari to limbe walde nde fu furanga am haruntinde kalisi kala asawere dum bara chapade jomi dido goro fu furoka temet didi denno yo waji sappo didi dum hokkata neddo goto kala yontere dum asawere
banke didi an nafasane ko nayri bangal kebe non yoge e dunken dido kabaruji kulitri wite be bisa eyi malin kobbe ko heemu do hebata nyamale ko nayri bangal bankeji hebo be de temdere fu dum burta yimbe le nogo yom kedde mo kanko no dirti modibo mawo makalu yo andando kabaru kebe ko sifido hen
c'est le secteur informel
guldude de ngara reji buri hewde sembe e kabaru kebal leedi mendi dum hulta le imu ngada do imu wadi guldude ministre maninde kebe almusaddaji re temdere fu chapande jeenay e jetti yodido sifaji kebal ban goto lotto sababu kebal ban goddo dum yo sababu funtangul hore golle nanno kalisi
dum e tayde fu od andando kabaru kebe wolitiide bankeji di ana kani wadire dosariya non watta so habo sakiti takuli hen o yoko heewi e jamar nde fu sa ƴewi nyalawma handen o don resata kalisi jumudu en.